Sum jamare biyan sakam jamara Surumbanu kwa hoyo siri yeri mwamarisa siri mba kabiri Nirujemba yirwa machumu yansira zigendera kuntara Kwa mugambira hetira rese na nyina rwabuki yabaye ingora bakavu Singwa se wa kikaka gisenyaruyehe nayo ibihuza bikandura Turiya rusengwa rwasa wenyi saha mu mbanguzi Niyo muzacu nzo hibanza so gahigira we Foromika mukubita umutari wihembe bene wabo barigu sibabigiriye inama kuyanika inyamigunga icumu ryayo niruseka mu nziza aho yaricurishije nirubumba ntare kwa bene mubamba ingeri ya rugamba rwo mu mibamba ngwe gahigira we Foromika mukubita umutari wihembe bene wabo barigu sibayigiriye inama kuyanika inyamigunga icumu ryayo niruseka mu nziza aho yaricurishije nirubumba ntare kwa bene mubamba ingeri ya rugamba rwo mu mibamba ngwe gahigira we Mukireko singashima ko yabari yabakarani ngo murinda nyangu yaba mutarinda nyangu simwankoreye mu mushahara nkazojya kwigurira umushana nawe kwikingira ku mugara ati ngahe bankazojya kwibonanira na muganga imuganza muri cya kivumi iwabo wa muhuri Singo se mwani yaruziga rwabukero witahiri kavamo ntigahigira we
Mwani yera gahigira we
Singoni yera kiryamana ngazi cyandangamiza Tizire we hawangwe y'umweru kina ku rutare rwa kigoza bungere bakaguhazanira Igitare cya mutakuta muba nka mugayo gahigira we
Mwani yera gahigira we
Singoni yeri donjo nyintambara zihinduye mu gitwa cya rukura migomo Sinange nkayishunguza nizire wamvuye ibirambu shibutse umuryango ingumera utashe mu mashima nkuyo gahigira we
Mwani yera gahigira we
Mwani yera mazina y'inka arasangirwa hariho ntambana ntambara hariho muhigi na muhigira Sizisangiye amazina ntizisangiye amasisi kiririsi impanga zirangana kiririsi bankazamika siyizira se wanyundi cura mu gicugi ya runihura mu gihumbi singo se mwanuri ya ruziga rwabukero witahiri kavamo ntigahigira we Nayo Burundi wabugize indagiro tiyizire mwana wa duhagahigira we Yesu musare yazindutse gutekira ingabisha mbagatukuza urusi rwica mu mukabungu atakaza nagurugori mu marembo ya rugangazi kiwaze mwanuri ya ruziga rwa bukero witahiri kavamo nigo higirawe kunda kunigana umugabo umuganda w'amacumu kukadugo ka rusanguru sinkagira yamukubise mu kizibi kizimu kirahinda rugondo kirahunga kiyambaze rya ngombe rya nyine sinkura ko yanka mugendana nk'uyo nzokwengera intango iturutse mu kiruhuru ukwa nyina wa nyanzwenge ningose mwanuri ya ruhogo rwanda umenye yitahira mu ngazo nigo higira we
mwami yera gahigira we
yera hati kingo nyamemba mu myaka ningira kamaru nubwo bashaka kubisebya bavuze yuko bitera igifuwa burya bituruka mu muteto bazaba zizamarere ziri gabiro zizahamya ko ikigora ringira kamaru ukiriye gikonje ningira kamaru wacyotsa muziko bikarusha tanumba bikunda maresitora ntabwo kirira umunyu ningira kamaru
yatunge nyama gato tukira ntabwo tese tukirere imbe ningira kamaru
iyo ngeze ku kigori sari gufashe ushaka sigati kinginge shatu ugakongoro ugatamira ukamira utuzi turyohereye isari gahinduka we yagahe ku bwanjye ikigori ningira kamaru
yatunge nyama gato tukira ntabwo twese tukirere imbe ningira kamaru
uwariye ikigori akabyuka kare afata urugendo amasaha atatu maze mu mwanya wo kubisari agafata amazi akagotomera imvungure zikabyuka agakomera urugendo yagamije akarugezayo ngenda abona ikigori aringira kamaru
yatunge nyama gato tukira ntabwo twese tukirere imbe ningira kamaru
yakirangije atanu mu murima umubyeyi uri konsa akibagarira ajya areba icyo ashaka akakinyogota uwo mwanya igituza kikayobora maze umwana uri konga akagutumira ngenda abona ikigori aringira kamaru
yatunge nyama gato tukira ntabwo twese tukirere imbe ningira kamaru
muzagutegera amenya ajya babara yacyumva muziko bwituragurika amazi akahuzura mu kanwa nawe yarumukira kugakoma kamugarura ubushyuhe mu mubiri kamubera ikiringiti cy'amagara azahamya ko ikigori aringira kamaru
yatunge nyama gato tukira ntabwo twese tukirere imbe ningira kamaru
yaturindiye abana bari gabiro kiturindira abana mu mugesera kiturindira abana mu rugano kibabera ikiringiti mu nyababa ubwanjye ikigori ningira kamaro nikirayi kiwacu kinagivuga ruta mu gitangaza mu gitaka warayagiriye akabyuka kare afata urugendo amasaha kabiri saha ya gatatu agafunguza urakirya ukigerura gitira isari ngenda abona ikigori kita kuri byo nikijumba kiwacu sinagihuga iyo nkubinigana n'umuhugu ikabi ya rukika bayimira wakimize ndata muri bara kuko bamukekaho gutamikwa abahanga bo kurutsa bakaruha ngenda abona ikigori kitakora ibyo tuvuga byose ntawasiginda agakurikiwe n'inda ntigakura nubwo wariteka rigatota nta nubwo gashobora kugejuru ariko ikigori ningira kamaro nimureba ikigori kirakenyera kigira umurimbo kikivureba burya kitubere intsinzi yinda nzakogeza ite kuringira kamaro tumaze nsumirana mu byabaha negukana mu mpira isegentera rurenge mu cyarusugira numva amagwiza yahinduye ibisarasi zari ziriye kwa kinyana bukeye nsanga abahungu baruturiye amatura nuko ndayisanga rushaka ngoma muzayo mbona itabihiye rubyirukana na mwene nyina ziri hamwe ntiburya nyina zibyaye isazanye inkuyo yayo murage mu nkundira iyo nka n'imasi nabikarinda bakikiririza inkusi ari inkazi iherewe n'umusaza maze umutazi irambirwa aragumiriza nibwo azagabanye ibiraro uruyenzi zateretse rugweba naho ibihogo zateretse rubamba n'ukuri ibihogo zegukana mu byo wateguye uruyenzi zegukana mu mpira kuri uwo mwaka zibyara ibinyamanza nibwo zabyaye rutayoberana nayo ikagira umusengwa inkuba yananiwe nyine ikitwa rutabihiriye bisarasi ikajya itaha yuzuye inzira nk'inzovu nuko ziraharishiye imasangano mpururuza inyenzi icuramiye nzakuza kamo ziri gutebanwa nguri koti ndazivugutira ishoka ivuzi nsengwa inka yarusugira kuri koti ndazivugutira numva izuru rya zuba riravugiriye igihe zikutse zimaze guheta nazicuranye mu gikomero n'ukurivuga rutakisha na rwitaba kamo nk'abanyamayoga izahitinya n'amataha zicurira mu mugenga ntiburya kudacyuriye ringa mu munaniye burya biterera izuyinza hano nisangiwe n'umusaza nuko arabona nshombera kungaragariye rutabihira yasanyandwiye ingamba rugambiye ibyararuta yuvuguruzwa nibwo rutiyemigwa yishingwe yikirura ariko mu mbyino z'abashumba hari hadusenyira ndenga mbira umwana tuziragiranye terekanisha ugundire nyirandenga nsanzwe nziziye nyuma ya busutsi rutarari amaziye iyo rori ryigije ntiniya rwamuhiga ikaba umunimba nyina nayihawe na se wabedi umugaryo nicariye huramaze nguko kamushenge inka mutenzi
utibisikana n'amatagisiye ngazicumbika kuri mahoko yebuke yari mu gitondo dusanga habyaye rudakiranirwa kandi kagira ikibambi inyuma mu murabo umugira nabi ziramuhashura irabona irabyagira mu bishwati n'inkari isagutse kuzo banyaze yebuke yari mu gitondo yohana yihaye busiribane kandi nkamukunda akaba umukumba indi nayihaye buhindisha ibanga ribyari indi ndayitunga ruti rutazazanirwa nkunda ubwoko niko mbaganiriye inshuti zanjye aranagiriwe mana
nuko zitaziriye kugeranwa zinyura ku ndekwe z'agahiga zitamuye abazungu maze ruhinyuranyisa zitesheje inyanabedi
Thank you.
Yeah.
zirajunja yubu ya masa zirarwani ya rwama jamba n'inkora bikino ya rukinga indamutsa yasaze mu bunyavugirwa n'ingoma inyangirwanira ku mumvunga rwemagahe n'inyonyagira yise atarukarirangizwa n'inkongi ngo z'urugari zishyura urimbi ndamutsa yahinduye shamugamba ngo twegere mwivugira iwaba w'impunga isake ya ruhangaza myambi iyo bajyaga ikunda guhomera dore ko izamusanga ikamuhotora ati vuga buhoro numve rubika zirimo ruti rubangikanya imirambo zirimo rugurira mu minwi rwa mugemanya isake ya mugenzi w'ingongo iyo bahamagaye ari indubirizi induru nyinshi zirabarenga yarayibateye rwesa mpambi rwa mpabuka impaka bajyaga zibahereye iby'amagara atatabya bamwe batabaguza yo guhunga rwindamukaraba muzacu warukaga na rukandagiza bugabo rwa kirayi yari nka ruginiragumbaha nziruguza rebyiri hari urwo nahongeye rwigema hari n'urwo nakoye umukobwa ngo rugera iwabo bararugaya ruragaruka rugeze iwacu rubyara indabukiramihigo y'igikaka nibwo nayise ingeri zirangira ubwatsi mu rutabu rw'umuyumbi inyana ya rutare rwa njyamubiri yabyaye nkungu yo mu nkobwa yenga amarwa atagira impiza iyatumye kuyabambanza ngo zize ziyibyinire rwesa mugabo indamutsa yaciye inkoni z'ingegene zimwe zicurira bikungero ku nda ibyungwa ibyungwa ntibikwiza inzira iyo ni inka ya rusengo rwa mugabo niwanjya runyakuriza iyo agahembe keri iyo akagize rwamuza rwa mporera indamutsa iragakoza mu muta n'ibikombe bigataka mwigakwabira wa rusengo mwigakwabira wa rusengo rwo mu bakunda abantu iyo imyukwezi kubanduye inkike yepfi yaruguru iratangaza nabura akana karagiye nyamuka inyuma ya mukunda abantu ngo kampamagarire ntari nyinji mwana wa kanyamanza nawe kandi ahamagare rwagashigira umushumba uragiye abazira guteba rishyira ijunju n'irungu mwiragirira umukenya rutabwirwa impunzi na ruti rutagondagura intege intebyi zayagwanye mu iriba zirimo n'izovuye igihanga yanize igihangange cy'umugabo kwangwije zirimo n'izovu rubunga yanigiye rubare mu mabanda ya mpeke data bashumba babwirwa n'imyama n'imikira ngo ntiyaruze ngwino rudasimbukwa n'imitima inka zanyo urugomero nzirabwoba y'ingongo bita inkuba ya rugomba ngo gwa n'inzovu ibunga baragogomera rwemagahe n'inyanyagira yise ataruka rirangizwa n'inkongi ingwa z'urugari zishyura urimbi ndamutse ahindura shamugamba ngo tujye mu ivunjira iwabo w'impunga data isake ya ruhangaza ubwo ikunda guhomera izamusanga ikumuhotora ngwino mwete wese inkebe n'inkindi warukubera nki nkangura ya muturwa ihindiye ku mutoya rwina nkiko ruhata umugabo n'indekwe ya maharamba rwa muhanda ngabona mpabuka inyamibwa ya ruhirikirana runihura iyo agiye gukuba bene ruheta isanze ari umuhuri ndo azihinda imigari imigogo ibavuna amaguru rwina mu birugomba inkwi bigarama bigomba inkoni nka zanyoye mutweza ruhimbi erega daweyo wongera unyakuriza inzovu wongera umpamagarira inzovu yasaba ijyojyo na rukobera inyana yabyawe na rukungu rwo mubazira guteba wino kigega gituriwe n'ingimbi nka zaragiye aba ayi maye mu
Quiero morir. zikabasanga biruko batigeze gusabiriza
nari navunye muhigi na muhigirwa n'abarinda bigondo twatabaye nta mushitsi wari mashandongoze kuri gatare na muhenda nkomeza kuyihamiriza neza nizihirwa n'umukatsi n'abatabandumyeho rusesa sinagira icyangwe ngibagere imbere nshaka kugatura njyananye na songa ndi rutarama na guhigo warutaganda sinyandamina naho ntaramye imihigo yanjye ndabivuga impamo narataramye Remera kwa bakayita jonga matani nkungu y'umuraba ku rugogwe rwa karambo busora hambere imvizi nyimanukana agafunda ariko umuntu akari umuhinzi wa gakwandi ku mazi magara abanyamakuru bateranye umuyobozi w'iki gihugu cyacambere urusomo rw'umukara umutima wanjye ntwarara mu kibo ndabusomera ndi umucabagome warukatsa ndi umucanziga waruturanye ndi umucake kwa mpumunaneke ndatwanye nsezerane neza ngasaba mwumva nizihe mu mwese
iratumita zirajunja yubuye amaso zirarwaniya rwamajamba n'inkora bikino ya rukinga indamutsa yasaze mu mvunyavugirwa n'ingoma inyangirwanira ku muvunga rwemagahe n'inyonyagira yise ataruka rirangizwa n'inkongi ngo z'urugari zishyura urindi ndamutsa yahinduye shamugamba ngo twigire mu ivugira iwaba w'impunga isake ya ruhangazamyambi iyo bajyaga ikunda guhomera dore ko izamusanga ikamuhotora ati vuga buhoro numve rubika zirimo ruti rubangikanye imirambo zirimo rugurira mu minwi rwa mugemanya isake ya mugenzi w'ingongo iyo bahamagaye ari indubirizi induru nyinshi zirabarenga yarayibateye rwesa mpambirwa mpabuka impaka bajyaga zibahereye iby'amagara atatabya bamwe batabaguze yo guhunga ngwina mukara wa muzacu warukaga na rukandagiza bugabo rwa kirayi yari nka ruginira gumbaha ziruguzare ebyiri hari urwo nahongeye rwigema hari n'urwo nakoye umukobwa ngo rugera iwabo bararugaya ruragaruka rugeze iwacu rubyara ndabukira mihigo y'igikaka nibwo nayise ingeri zirangira ubwatsi mu rutabu rw'umuyumbi inyana ya rutare rwa njyamubiri yabyaye nkungu yo mu nkobwa yenga amarwa atagira imbizi iyatumye kuyabambanza ngo zize ziyibyinire rwesa mugafu indamutsa yakiye inkoni z'ingegene zimwe zicurira bikungero ku nda ibyungwa ibyungwa n'ibikwiza inzira iyo ni inka ya rusengo rwa mugabo niwajya runyakuriza iyo agahembe keri iyo akagize rwamuza rwa mporera indamutsa iragakoza mu muta n'ibikombe bigataka mwigakwabira wa rusengo mwigakwabira wa rusengo rwo mu bakunda abantu iyi imyukwezi kubanduye inkike yepfo yarugurira atangaza naburakana karagiye nyamuka inyuma ya mukunda abantu ngo kampamagarire ntari nyinshi mwana wa kanyamanza nawe kandi ahamagare rwagashigira umushumba uragiye abazira guteba rishyira ijunju n'irungu umwiragirira umukenyi rutabwirwa impunzi na ruti rutagondagura intege intebyi zayagwanye mu iriba zirimo arizovuye igihanga yanize igihangange cy'umugabo kwangwije zirimo arizovu rubunga yanigiye rubare mu mabanda ya mbiki tata bashumba babwirwa n'imyama n'imikirango ntiyaru ngwino rudasimbukwa n'imitima inka zanyu urugomero nzirabwoba ingongo bita inkuba ya rugomba ngo ngo n'inzovu ibunga baragogomera rwemagahe n'inyanyagira yise ataruka rirangizwa n'inkongi ingwa z'urugari zishyura urimbi ndamutse ahindura shamugamba ngo tujye mu ivungira iwabo w'impunga tati isake ya ruhangaza ubwo ikunda guhomera izamusanga ikumuhotora ngwino mwete wese inkebe n'inkindi wa rukubera nkiko nkangura ya muturwa ihindiye ku mutoya rwina nkiko ruhata umugabo n'indekwe ya maharamba rwa muhanda ngabo n'amaboko inyamibwa ya ruhirikira na runihura iyo agiye gukuba bene ruheta isanze ari umuhuri ndwazihinda imigari imigogo ibavuna amaguru ngwino mu birugomba inkwibigarama bigomba inkoni nka zanyoye mutweza ruhimbi erega daweyo wongera unyakuriza inzovu wongera umpamagarira inzovu yasaba igihogo na rukobera inyana yabyawe na rukungu rwo mubazi waguteba ngwino kigega gituriwe n'ingimbi nka zaragiye ayi maye mukayi
sari mwiza shimisha ababyeyi yarafite uburanga kumva na buri wese yabyirukanye umuco mwiza bose baramushima yarafite ikimero gikurura buri wese kuko yarafite amaso amurika nk'inyenyeri yarafite umubiri mwiza utoshye mu turabyo yarashinguye wese wamunganya inyambo yarafite ubwenge ashimisha abamurera ku buryo buri wese yamuririraga
nyirabihogo mwiza mukobwa wavuga irwanda kuki wababaje ababyeyi ukata umuco nyarwanda dore wishimye iby'isi none urabibuze urabibuze
nyirabihogo yize neza amashuri abanza agafasha n'ababyeyi ageze mu isumbuye yigira ikirara asohokana na benshi akarara mu rubyiniro kwigara bireka akora umwuga w'uburaya ababyeyi baramuhana n'imiryango iraterana arabatembera cyane ngubwo nibwo buzima yageze mu mujyi maze ahurira n'umukire abamuteye inama amutunga
nyirabihogo mwiza mukobwa wavuga irwanda kuki wababaje ababyeyi ukata umuco nyarwanda dore wishimye iby'isi none urabibuze
bihogo barabana buke yarabyara ntiyareka ingeso akomeza kwinjiza abagabo aho yaboneye umwaku nta sezerano yagiraga umugabo aramurambirwa maze abyirukana riva amutesha umutungo n'ubaburiye umutunga abamurebaga bose ntiyongera kubona n'umwe agira isoni zo gusa kuko yari yaranze iwabo ajya kuba ku muhanda asaba umwizi n'umugenzi ntakigira aho arara ubuyirarira mu kiraro dore yanywaga rikeru basigaye amatore
nyirabihogo mwiza mukobwa wavuga irwanda kuki wababaje ababyeyi ukata umuco nyarwanda dore wishimye iby'isi none urabibuze urabibuze
nyirabihogo mwiza wakundwaga na bose iyo uza kumenya ubwenge ntiwishinge
icyahandi maduta umuco nyarwanda
wari kwijemo ababyeyi nka nyampinga w'i Rwanda wirinda kumwandura duraye mu Rwanda ingaruka yirahira nziza rigiye kuvura abari bakuze kera barafana kuranoka kuzasubira ku gicumbu usaba imbabazi birashoboka ubaye ababyeyi ntabwo bazagutana buri muntu zakigeye ziba hafi bazakumva
nyirabihogo mwiza mukobwa wavuga irwanda kuki wababaje ababyeyi ukata umuco nyarwanda dore wishimye iby'isi none urabibuze urabibuze nyirabihogo mwiza mukobwa
Yeah.
Thank you.
wakwamba wenshi kabamburira umutindi ntapfarahanuka nibana rubibi rubandi mireba mumanazi burunga nibara rwa rugwengeri
kirogorogoro niyo mungwa makinya ndagiturirwa n'ingimbu rubenga zihinga shigisha ndagiye mpabuka y'ubukinga
nimuroga imbebe niyera umuyonga padiri yagabaga z'amaza igera mu ndya rw'indende nkumbu y'indatirwa bohizi nuguza ndende n'iy'indatirwa bohizi ndagamirwa y'urwego mukuru w'indotirwa bohizi mpumurize impfizi so na nyina
uzindutakara cyane ajya gufatiriho amazi urw'imiringanagwa kesenze imana yasarunduka nabohizi yahabanza asanga ingundi yabaga umugunda y'umukene yaravuze ziramubunga samwagwa rubanda ngerero ndagiye mpabuka
yo ni nkubicika intambara ko ari hahunga mu rukingo rwa biranga ntumbuyobayiragwezuriya kaniga iryo rujeba rirameze bayigiye guhararugina rugimbi intambara amacumi ntoya zitiriwe ahagaragara rwa mirindi yitanganikira zitegeka n'izitaniza nkubika zituza ishaka bakagira ngo rwagagarika ku nyenyeri ngo bazihotore induru rwami rwo guhindura imisenga mihigo yazirukanye se ntishikirwa n'abanyarugaga ingeri yazirukanye icyubahiro ntibikenga zivuze icyuma n'igitendwa zirwegera yagize guhugurwa ngo ni ingomero rutwika inzoga y'imihigo zirayitereka uwo mugoroba ntiyawurenza zaruhaye inkongi zirwigabije mu nko iyo rutwika nyabukeba wari wagiriza imanzi yo kurwana zirangwa n'urwama rw'inziza rugama zirimo neza y'inyagi abahinzi abahima yabagirije iyo gihe benshi yabamariye ku macumi igaruka irambagira ubuganza no mu mirenge y'amuhazi impundu n'ingoma ziyivugira imbere urwama ruvuga mu nkisho ye nk'ugishura aho yaragiriye erega ijya gukubita bitebera inkoni nyinshi bamubwiye guhunga intege ziranga ziramutatira uwo urwama arakomeza nini mu muhungu iyo ngo yara mu mushyire inyuma y'abahungu niho arigira imbaraga yamusanga ikamuhotora n'izo honi muraza kuzimenyera ntimusubire kuvuga nta mu izina yizihe ryandikwa ikitwa inkongezamirambo muri rwahamwe
yaje kwita imbyeyi rwanda ishaka we n'imishishe n'imeto abahungu na mugabo urwana ishyaka ryituye mu museke itanga izindi gukeza inkuge n'inkubi yo gutabara yayikuye ku kirwa nabi rubambika butare n'imana itatse amaraba baza ngo nibareke inkiranya mugabo yamushegeshe inkiko itiga idahana niyamugurwa imvura ihinze iturutse ivugizi
iyo ni mugabo wagiyemo aho batinya inkuba zishinga imyato y'ingoma rwami n'irero pfukamira mpirindagiye impangazamihigo n'ikafuru uturukeho ikinyabumva ikiriho kimwe kigali bumva umurishyo uturuka impinga nsinda zirayikabura zirayirangamira igishari ziraba amasonga y'ingabo nziza abatayireba bashinga inzego zo guhagararaho n'abatayishyikiriza amaso ngo ni ijuru rya rujunguye n'indi bagize abasuwa kuri mirima ni nayo imbuga zitemba mu rwambariro
Thank you. yaruni hurai kwa zaruzi ndaza Narutaga ibaya kurukora bitwara ibanguke dauri mwijuri yarukunga Ngumbu inyagaruzi niyo mageragera yoje inkamagaza maza kazayigera munda Narutagenda mu kimana kimpunzi nyana zinkesha zihunga babiri muri cya cyagwa cya rumanu Mbamburi mana mbyutu kwambe seruhimbana nzizi baterekeraga izamihana Ngumbu y'urwirungu rw'amabere maremare umusore wa runyoya asa na kirima nzira Cyateye makoma inkindi itaramushengura Nagitera giteje umukado mwibona umukobwa w'inyoya akazayigaramira Ngumbu y'ingera mihungo yo muzamutembe Yararenezwa mu rwanjye agahera mu rwuri Iniga mugaba yakarurango Yanigiye abizima do mu musagara wa rubona ubusesa mbuzo burarangira Ikubita ikarami ku banyamyumba gabundi rutishoma ku ntindi hava mu mutuku Iragara ryateye ungana ikiwakibondo Iwacu hari ikibondo Irwamikwa nikwa ngenzi mbasa niyo kwa rusine Kana karagiye rwa runarugaje igira harenge umpamagarira indo haruguguru yera umubiri Senya batera mwana wategeya Gitera icyo witegereje abungera ibinka bashushe n'imiyonga Dore Ruziga yahuye na Ruziga manzi mwene rutindu Rutinyoba rutanyobagiza Unyabara inzira igana mu basoratiri bo mu nyakibani Yarayikubise ikarami ku banyamyumbe gabundi rutishama ku nindi hava mu mutuku Intwari nyantwari yarayigeza ku ruvugizo na nyamiyaga Isanga amazi yaho ari ibihongorome kandi ayibishyuhira Ntiyayinyura kandi ntiyayigera muntu Intwari irakomeza irayigenda Isanga umugore agira ngo ava abagarira ikindi igira ngo ni ihene zo n'imigondoro Intwari irakomeza irayigenda Igeza ku rutsiri kebuka Yosefu bucyamu rwo kwa kabere Yaranamurebye iranamumenya itaruhu yari yaba umututi Nyabura mbona sinzi icyo apana namutembe kundi Intwari irakomeza irayigenda Ikebutse umututi serukamba rw'amahama na nyina nyirarwitemera Itinyobarutanyo bagize Unyari inzira igana mu mabaraza no mu mabati kwa zina rya bw'inyambo nyakuzibura Hebwe nabishinga inama naruta uri ngoga rw'amabuka ya rukinga Ya gihana nyamihana ya semarwa rwuhira mbuga Ya rwagitare mbikira mu bigo Giteye giteje umukado mwibonda umukobwa w'inyoya akazayigaramira Ngumbu y'urwirungu rw'amabere maremare Musore wa runyoya asa na kimanzira cya semakombe inkindi itaramushengura Ngumbu yabitumburuka bitema ijuru byamuteye umutindi ntabwo arahanuka Nari naragiye umuvuburiro ndashora inka umuvumba Zahina ibikokora nziramburiye ibiganza zabihekwa bizima Zirabona bananiwe ngo basiganye Zirarata amabinga nk'abakobwa ba nyakabingwa Zavuze inzara mu nzira batindi bakazagira ngo ni inzogera za nyabirungu Yamba ibirukwakwa nyarukanga muhindira umarakibibiri Inkungu itari inkunguzi ya Rwamurima Yabaye ivukuja imbuga ya Butere yogana mutabazura akitabarukira ntambe nka mugabo wa perezida Munda ngawa yanze gutuzia ngawa yanze ruhiga muhinga rwa kinihiri mwe atese basora gahinda yijije mutare Ngaza batuti abatongana ngo ntibatubana yanga urugo ruvuga umugore rwa mu gitondo rwavuga umuhoro ngawa we kunywera mu migende yo kwa mpongo ngo inkongoro zo kwa muganga zirahavoma saza urebe ngabo yica abagoma ikaramya abagoma ikaremereza n'abare mu ruhimbi yaze kuryama ikibero ngo bateyebere ikirego igasongura nyakuriza rukara rwikubise umutare mwitaba ry'umugwango umukabura cumu yayihawe na ruhezamihigo
Zazureba umurera abana impungo itica umugambi ndatirwa abahizi wareha umujyanamba n'inka ya namba
inyenyeri inyenyeri yarubona urwangu ndimo yamunikiye abakamyi n'abakamisha bakamahoro ntibayihezana ngapfa
yeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey dore ingeri yanze bugabugana murimo
babakobwa bayashara na runya nimuca rwego na rwiyamirejo wundi rumenera ngabizahe
tazurere sindagiza mpoye shiga intege abatabizi basindagiza amagambo nziducira umuhira abahinzi bahingutse
muhaye wahunda magaji mfizi hunda rusangwa mugora ntukarara umugabo mfizi ntukarara isumba mushumba ntukarara umuhana
dore rubibi rubereye ibirori ntore zibereye guhamiriza mudahamagaza impamvu ingoma nziza bayihamagaje umuriki iduri ivugije remeyo mihingo ngo ibitugu n'igisengo mihingo
imatauga imwenze guguka ku manywa y'uruhanga bagabanywa abakecuru bamubireka batayire bamwica bigasangura
zazurera indongo mihigo iyo baganwa baganda zikuka nyamagana abagabo bayivugana n'ibigwi n'umubera birori
ya ngabaye yica abagome ikaramya abagabo ikaramereza n'abare mu ruhimbi
dorutiye igihe amabere atunga abashumba ku ishyamba abagore basiganye kujya mugwabiza ntukarara umugabo mfizi ntukarara isumba mushumba ntukarara inkongoro mukobwa nawe ntuzihe birembo rizagobora
ruvuwe ruvuwe wivugiye ku muvumba ruvuze ibyara imivandi nkurikirane za rwanda muragakura
yeyeye dore umujyanama n'inka ya namba umugenda arihunge bwira rigahundagara yariko ageze inkoko hasi inkoko ziranaga
takumushoza takumushoza ntakumwimirize nta n'ijoro ryane niyabarinzi
atazira ni nyirakigwe niyo ntabihora n'umurenzi yakabari mpakabarasi yasendashoga inkandagira abashu zazurebe bigutiwe
Tere 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 t Thank you. nyange